From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the General Women's Session of the 186th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Featured speakers will be from the First Presidency and the General Women's Organizations of the Church. Music for this session will be provided by a choir of young women from stakes in the Ogden, Huntsville, and Morgan, Utah areas. Women, young women, and girls 8 years of age and above are gathered together throughout the world to receive counsel and instruction from church leaders. Sister Linda K. Burton, Relief Society General President, will conduct this session.
Welcome to the General Conference the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Yeshia wo Conference Center bia wo Salt Lake City, Utah. Na yeni so se enuane mu ma bebre nsusu ehia wo baby bebre wo wiase afa na nyina baby a wo bia no ma ye hu se ye domo. Yeah, tinsa echia enamfofo any one wo baby ni one asum of some foforo mu nyina so mo kan ye ho ha. Yeni aso se President Thomas S. Monson ni na bedi echire President Henry B. R. N. President Dida F. Wugdorf, and so kind of when you marry. Yeni so also say Elder Jeffrey R. Holland, ni Elder D. Todd Christopherson, any Ronald A. Asban, okay, adieu numunu, so kind of home, any Bishop Gerald Cursey, okay, presiding Bishop Rickon, so kind of home. One more, Young Women Relief Society, ni primary and penium for. Ye di eni so ema obiye akwaba wo primary mpenyumfu a watu wunga siho foforo no. E yinshirase yenyina ye sumwa bum. Young women choir fuwa omu free Ogden, Utah, eni Huntsville, ni Morgan na obetu nyumwama yen. Di odi omu eni mu ye Cheryl Worthen, ena Bonnie Goodlife, bose nkuno. Kwa anu bebiye, jumedi ya anu, abro omoto, Arise, O Glorious Zion. Na mpaibu edika anu, Sister Denise Lindberg, awo yangu me muno adibibaye.
Thank you. Father.
Yeah, Papa.
We thy daughters have gathered from around the world.
Mama, ishiemu, ewiasi, nina.
For this first session of the general.
Ebitie, ishiemu, emanshiemu, dedikan.
We are grateful, Father.
Ijaedase. Ne, emra enya se ebitie, ensem, ayabesheding. Edawase ne wo sempan. Yesu Kristo asempan edawase. Nimdia e nim se komshefo ne ne chidifo edieso. Yepon pa eso bebi yakumem. Yetimi etie hon kon kono ensem obekache. Nibetimi enya sanye mana. Ebe maye atwe fi nsema ebetie n. Yɛbɔmpa ɛ ma obi a ɔbɛkasa ɛne de. Ɔmo ɔbɛto nnwom, ɔmo ɔbɛkasa. Ɛda wo ase ne kwae yi. Papa, ɛda wo ase ne akyɛde a ɔde maa yɛ na mo dɔba Yesu Kristo no. Yɛsrɛ wo Honhom Kronkron no sɛ ɔbɛka yɛn so. Ɛde anigye ne akoma mu a mu bie pa w'anim ka wo nyinaa wɔ dɔba Yesu Kristo din mu. Amen.
The choir will now favor.
Choir no, I fear better if I listen with my heart. Omotu nyumuni wie a Sister Jean B. Bingham awo ye First Counselor Primary Mansanku nimu no bekasatre. Sister Carol M. Stevens awo ye otitene ni odikan wo Relief Society munso bekasatre. Wo wie a Sister Bonnie L. Oscarson awo young men penyimfo nimu munso bekasatre. Choir and the Bethel Health Firm Foundation, Okasavia.
Oh. In response to
Sister, Sister Linda K. Burton, Kaya, when she mu a tremuno, Mumu P. Adrian, a fofro home, Namunam, or Doma Paso, Abua refugees, a war mumpotemu war, a quaint hood also. A free uncrown cranny, a man send you, my dear, sa ni pay nam odoso. Sadia money, a fofro, a chair mumre, Munim, dear, any near muono. Refugees for ye ni mu akuma ashema na se ye church ye chichiri jiji ni anidaso ni empodia edimu odowo de oje ni de komisheni moro na kachre yense odoma pa yesuba a ewo won a woni eja wo wosro betna wo na himemu o kan se ye ni odoma pa ye ntimi nya yankopon ahini enim ho Yesu Kristo ye nhweso pa ma ye wo odoma pa mu woni aforebo wo abra ansa na ye beba sase yiso no otu ne ho ache ma ye wo sase so ene ne mode mu a okoso bo so odi ye nyina beba eja ne nchen no eye odoma pa esu butaye ba akope na esi nani so odo manager awowo ewo soro wo abra wo chire odoma ye nyina obisa ne se mransem nu mu kese ne sen no Oka se do wo Awurade Nyankopon a wo soro wo wakoma nyina ene wusu nyina ene wadwe nyina weni die edin kan na die toso mienu ene se do wo yonko se wo ho kwa ba kun a ye betumi afa so ado ye yonko se ye ho ye abra ye dwin nsemfa efa wo ho emfie pie twa mu no oyonko bi kan se Ema ye nwin kofo ho adwembone eye ne kure enen soso enche ye na kra na Alisa a wadi mfie miensa ne ne nuanom ehwe mfonyi ohwe mfonyi no oka se akoko no yesronko ne ma me hwe mfonyi no e de sidi yi na no se enya akoko na emom eyesu konkon te se sa abofre ye a wadi mfie miensa no eto da ayehwe afoforo wo kwan soronko so wa abra ye nte won ase ye hwe nsonson ye ni dia enye a ewo won abra bo mu abra onyankopon de won hu won se oye won ne ma a wabo wo mu wo ono ankasa ne se so ye kai president dem si faus won nsemfua a o kan ye se mi nyini no na mi mu nkofo aten Na wee kai mi wapon se mfuwe bi okaye. Abura na mi ya abofra, no mi kasaa sa abofra, na mi tinye masa sa abofra, na mi drin sa abofra. Ba abura mi nyini yenu, mi jaye mofra, se mi nyini ne chidi. Se se die ye hun kwa fo, ewe ewa awishwe mu, ewe sumu. Na se si ya die, mi hun wa mu se, wobi ya woshwe nenimu, nenimu. Se ye hun ya enye a efa ye hun ye a, Ema ye mu afoforo aten ewo esumu. Ewo se ye di nyankopon ehyen na ewo ye mu no edo afoforo. Ma ye nya ahumobro ema wo mu. Ede bi beba ye beti nkofo ase ye na emom ye behu se enka ye nya wo mu ahumobro soso ema yen. Ewo abrabo yi mu. Mfie bi a etwa mu no, me ne yangu menfu obi kokan akodo wo nsuo bi so. Ye hu ensuo ni enua ni mepo na etwa ye hu ahia na efe pa ensuo no bofa ye nim na ensuo ne efe na ewia no soso ehren wo ye so ma bibia ko ye anche na ewie mu sha asie se ye sum na mframa sha asie se ebo ama afa ni entimi nkwase de na ye wo se ka kodo no anche ena ye hu se ye dane ye hu ene ye hu se emframa no e boyen akobe bia na e wose ye ko ye ka ye hu tentem aka kodo no na ye ye de ebe ye bia ema ye ka kodo no ko
The wind billowed the improvised sail.
From ano boyen, eko baby ana ewo se eko. Yangu menfo na ne di yechi ni hun ye se ye eko no. Wamonso se saye, ebe di yechi, e ye di na yensu ye ye no. Yakuma to ye yem. Se nyanku pomboa ye ma ye timi, e ye di ewo se ye ye dano. Tisa sa from ano, sa aneti we wiasi. Se ye be kansen pa fon ubi hun, sa oba time be kansen pa chre nimba. sɛ yɛbɛsrɛ akyerɛ wɔn a yɛne ɔmo yɛ adwuma ne wɔn a yɛkɔ sukuu aberɛ a yɛrekɔ ɔhaw a ɛwɔ abrabɔ yi mu no president thomas n sponson kaa sɛ yɛntumi nsesa mframa no sɛdeɛ yɛbɔ na yɛbɛtumi asesa sɛdeɛ yɛreka yɛhyɛn no momma yɛmfa nnipa a ɛwɔ yɛ mu no ɛnsɛm wɔ tumi nwanwasoɔ sɛ ɛbɛma afoforɔ so anaa ɛde wɔn aba fam yɛn nyinaa yɛbɛkan sɛ yɛaka nsɛm a ɛnyɛ akyerɛ obi a ɛde yɛn aba fam sɛ yɛka nsɛm pa afa afoforɔ ho na ɛboa wɔn mo ma ɛma wɔn so na ɛboa wɔn nso so ma wɔn di agyenkwa ne nsɛm no so aberɛ a mewɔ primary no mebɔ me ho mmɔden nwene mede paneɛ ne ahoma nwee ntwerɛeɛ bi wɔ ntoma bi mu a wɔkyerɛ ne sɛ mede nsɛmpa no bɛkanea no bɛba me fie awie bi aberɛ a yɛhyiaeɛ na yɛnwe ntwerɛeɛ yi agu ntoma no mu no yɛkyerɛkyerɛni no to anansesɛm bi kyerɛ yɛn ɛfa abayewa bi ho a na wɔte kokoɔ bi so awie biara abayewa yi ho ɛdan a ɛsi ne fie nkyɛn hɔ sɛ mpoma no ɛɛfɛ te sɛ gold na na ɔno ankasa ne fie a wɔte mu no ɛnyɛ fɛ na da biara na wɔnyaeɛ a na nka wɔte saa fie a na ne mpoma ɛhyerɛ no mu dabi wɔma abayewa no kwan sɛ wɔnka ne bicycle nkɔ saa fie no a ɛwɔ saa kwan no so no ɔduu hɔ no n'ani gye yɛ paa sɛ a fie na madwen sɛ nka menya a mɛtena mu no ɔsi firi ne bicycle no so no ɔhuu sɛ fie no nyɛ fie a na ɛfɛ ɛwura afu wɔ fie no anim na mpoma no koraa nso so nyɛ fɛ ayɛ fi nso so ɛhɔ a na ɔdane n'ani sɛ wɔrekɔ ne fie ɔrekɔ no na ɔhuu sɛ dan bi nso so si kwan no ho hɔ a na mpoma no ɛɛfɛ paa ɔhuu yɛ na ɔkae sɛ a sɛ saa na dan no yɛ ne fie ɛtɔ da a te sɛ akwadaa yi yɛhwɛ nkurɔfoɔ so deɛ wɔn wɔ ne deɛ yɛnni na yɛhwɛ sɛ yɛyɛ deɛ yɛnni biribiara yɛhwɛ nneɛma a ɛwɔ pinterest so ne nneɛma a ɛwɔ instagram so na yɛde bɔ yɛabrabɔ yɛhwɛ wɔn a yɛne wɔn wɔ sukuu mu ne wɔn a yɛne wɔn yɛ adwuma na yɛhwɛ de wɔn abrabɔ toto yɛn ho na mmom sɛ yɛkan yɛn nhyira a yɛwɔ a yɛbɛhu sɛ nyankopɔn wɔ nnipa ma yɛ ma ne ma nyinaa sɛ yɛde mfie nwɔtwe anaa mfie wɔ ha ne nwɔtwe yɛbɛtumi de nsɛmpa ne kanea no aba yɛn mpɔtaa mu sɛ yɛte aborosan tenten mu wɔ manhattan anaasɛ ɛdan ketewa bi mu wɔ malaysia anaasɛ mpo apata bi mu wɔ mongolia yɛbɛtumi de nnipa aba yɛabrabɔ mu wɔn a wɔn anyini ne wɔn a ɛnyiniyɛ nyinaa bɛtumi aboa deɛ ɔdɔ mapa ne nnipa aba afoforɔ abrabɔ mu elder jeffrey a holland kan sɛm bi fa aberanteɛ bi ho a anaa ne yɛnko na yɔnkofoɔ taa sere no na wɔmu huru no wɔ sukuu mu ɔtu firi mpɔtamu hɔ kɔɔ baabi foforɔ kɔ sogya mu toaa sukuu so bɛyɛɛ nnipa titiriw mfie pii akyi no ɔsan so kɔɔ ne kuro mu hɔ biom aberɛ a wɔkɔɔ hɔ no na yɔnkofoɔ yi a ɔmo anyina ntomu nnipa a na aba no abrabɔ mu nyina ɔmo ahu no ɔmo kɔɔ so a yɛ no sɛdeɛ na ɔmoyɛ no nkane no ankyɛ biara aberanteɛ yi antumi ankɔ nnipa mu biem wɔantumi amfa ne nimdeɛ ne nneɛma a wɔsuaeɛ no nyinaa ammoa ne kuromufoɔ ma no ɛbɛyɛ awerɛho maa no ɛne wɔn a na ɔmowɔ mpɔtamu hɔ ɛfiri sɛ ɔmo antumi ansua Peter kaa sɛ momma yɛnya ɔdɔmapa ma yɛn ho yɛn ho na ɔdɔmapa bɛkata bɔne bebree so ɔdɔmapa a ɛmu ɛ din bɛma wakoma nyinaa na ɛbɛma yɛatumi de mfomsoɔ akyɛ afoforɔ ne mpo yɛnka yɛn ho ne afoforɔ bɔne a yɛayɛ atwam no yɛn botaeɛ ne sɛ yɛbɛboa afoforɔ ama watu mpɔn wɔ aberɛ a yɛyɛ agyenkwa yesu kristo ayɛ yɛdeɛ ɛyɛ anigyeɛ sɛ yɛbɛhu sɛ nkurɔfoɔ a ɔmo aba ɔmo abɛte nsɛmpa no ase no anya anigyeɛ wɔ ɔmo abrabɔ mu na ɔmo sesa wɔ ɔmo abrabɔ nsɛmpankafoɔ ahu wɔn a ɔmo abɛbɔ asu na ɔmo akɔ temple ahu sɛ nsesaeɛ ɛɛba ɔmo abrabɔ mu asɔre mma a wɔgye afoforɔ ɛba asɔre yi mu a mpo nanka anidasoɔ nni ɔmo mu no ehu sɛ ɔmo boa wɔn a ɔmo bɛyɛ nnipa titiriw ɛnya ɛdɔ ma agyenkwa no nsɛmpanka no adeɛ baako a ɛɛfɛ wɔ nsɛmpanka no sɛ yɛma yɛn ho kwan sɛ yɛbɛtumi asesa na yɛtumi adi mmaransɛm no so na yɛakɔ so abɔ yɛn ho mmɔden na yɛtumi abɛyɛ pɛpɛɛpɛ president thomas s monson to yɛmfo sɛ wo kwan bebrebe so no ye nyina wo odomapa se ye bebu afoforo aten ne aka bone afa afoforo no moma ye nya ajenkwan edomapa no wo ye brabo mu moma ye hu se ye mu biara e bo ne homoden se ye bekọ abrabo yi mu a edin mu ne mpo ye bo ye hu ye hu na ya bo ye hu ama ya kọ ye nim odomapa e ye ade e ye abotre papa ye ene odomapa nsusu e di afoforo di nkan na e ya ho brasee e ma ye hu papa e wo afoforo mu enuanom ma ne mema moma ye hu se ye be ye nyina ye be bo ye hu mu mo bo na ya bo afoforo na ama omadi ajenkwano nsem no so moma ye mfa wodo ene anida soo enji afoforo ntum ye mu afoforo mu mo monko omanim moma ye ninje se afoforo nsusu ekwa womanim wa bra ye nso ye bo ye hu moden se ye be ye de ye ma ye ye betimi ama nsempa ne kanea no soso abaya brabom wa bra ye hwehwe se ye be hu nipa a ewo afoforo abrabom manage se me hu se wo mo a mo asese o mo abrabo no abedi Yesu Kristo achi na nani so ewo nsesan ye a o ma ye wo mabrabom me di adanse ye se se ye koso adi ne mransem so no ye benya odomapa achedie no wo ya brabo mu na bema yenya nshira bebrebe nsoso afri eja no ho ewo Yesu Kristo di mu amen.
One of the most rewarding
opportunities eye kwan a mefa so de sua aho niamaa ahodoɔ firi mi nuanom mma a ɔmowɔ wiase nyinaa ɛwɔ akwantuo saa baako bi so no Relief Society panin bi bisaa me sɛ ade pɔtee bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ mmaa de ɔmo ani to so anaa meyii nano sɛ aane ɛhɔ ara na President Nelson talk a ɔmaayɛ a plea to my sisters ba ma dream ɛwɔ sɛ mmaa yɛhia mmaa a ɔmowɔ ntease wɔ awurade no asɛmpa no mu Nephi kyerɛ sɛ ɛpono no ne a wɔbɛfa mu ne ɛnu ho ne ɛsubɔ na afei mebisa sɛ ɛno ara no no anaa hwɛ ma menka nkyerɛ wo sɛ daabi na mmom ɛnam onyame n'asɛm ne gyidi fapem ne anidaaso wɔ agyenkwa no mu ɛno nti kɔ soara wɔ gyidi mu ne anidaso ne ɔdɔ ma awurade ne nnipa nyinaa na wotumi kɔ soara wɔ nyame sɛm mu kɔpem awiei a hwɛ wobɛnya daa nkwa ɛkwan no nie na ɛkwan foforɔ biara ani hɔ bio gye se wei na hwɛ wei ne awurade asɛmpa no adɛn na yɛhia ntease a ɛmu dɔ wɔ awurade n'asɛm mu ɛyɛ a metee hyia Latter-day Saint mbaa a wohia mmoa paa nanso ɛyɛ a ɔmo werɛ afiri sɛ ɔmo bisa ɔno a ɔbɛtumi aboa ɔmo no ɛyɛ a ɔmo kɔ wiase no mu kɔ hwehwɛ mmoa sɛ yɛkɔ so a renya ntease wɔ awurade ne nkyerɛkyerɛ mu a yɛbɛhunu sɛ yɛnte asɛ wɔ anigyeɛ ho nhyehyɛɛ kɛseɛ no mu tumi dɔ sɛ yɛsua sɛdeɛ yɛde yesu nkyerɛkyerɛ no bɛbɔ yɛ berɛ a yɛdɔ ma agyenkwa no bɛnyin na yɛbɛhunu nso sɛ obiara hia yesu na ɛwu sɔreɛ soronko no yɛtumi hu nso sɛ ɔne ne yɛn fapem a sɛ ɛso yɛsi dan a yɛntumi nhwe ase sɛn na nkyerɛkyerɛ yi bɛtumi ɛhyira yɛn
joyfully in our unique mortal journeys
May I suggest that we begin where Nephi?
Ewo se ye sha se die Nephi treye no. Ni jidie fapem wo Kristo mu. Ye jidie wo Yesu Kristo mu no. Buama yetumi shia en soche biara. Ye tae hu se ye jidi nim pa wo ahotire mu.
Refined in adversity. Let me share three examples.
Mamenche enhweso miensa bi. Die di kan agenkwa no wotumi a obetumi di asesan ya koma na maye are chichiri efri are ho a yanka sabone de ba ho. Ebra agenkwa ne chire Samaria ni ba no wo ebra na no no. Na onim se na onim ne bone nanso nyame de ohwe akome mu. Na onim nso se Samaria ni baano wo akoma a ejin chretre na ka chre ne se mami binum sanso na jen kwano ne yen bekasa ifi se onim yen na oshia ye wo bebi aye wo ifi se otse yase obetumi ama yen kwa nsiu se yeshusha.
He taught this to the Samaritan woman. Otre
Samaria ni bayi no ebra oka se sanka wonim onyame achede ne nia obisa wo se mame nnuma anka obebisa no na anka obema wo ntiasie nsio no etre no Samaria ni ba anu yi na no se mira mame sansio yi bi na nsu komande me Samaria maame no ne agenkwa no nkita ho echiriechi no oja nesu hira no ho na oko kronimu na ose obia se mombra mbesha brenti bi awaka mabra abomu nsem nyina achre me enye oyi ni Kristo no ana na wenye adanse washa se renum enkwa insio no se ye ba agenkwa no ho wo ahobrase mu a obetumi asesae ifi se owotumi mase se Samaria ni ba no ye de dansie no beka tre ye nuanom nna mu wiase dia etosumi enu owra yare safo no betumi amayen a rechitre ashe den womra a ye fa yao a enfri ye ho nemu obi bone ho
they suffer from broken covenants broken hearts
eya den ma emba pi wo ebra omo ko ade yao ho
often the result of other people's addictions.
Ah, ifri enkrofo a enyom ankasa omo ho. San nyema a omutumi femu itumi bubu won. Ma bebreara no bomoden disie.
Pushing them deeper into themselves.
Ajen kone
and healing are not found in the dark abyss of secrecy.
Betumi yeye fri sa o how yi mu.
Of our Savior Jesus Christ. Elder Richard G. Scott counseled.
Elder Richard G. Scott say,
free from serious in yourself.
Ehu amane a ehu hia wo afoforo bone aketua ho.
You can feel compassion.
Wo betumi enya aye ayem hwehwe nanso emfa omobone no ento wo so. Otwa so say, ayaresa a edimu no beba efri jidi wo Yesu Kristo mu se wo hunu ho wo saati bie yi mu a ayere sabetumi aba betumi aye kwantenten
complete healing will come through your faith in Jesus Christ and his power and capacity through his atonement to heal the scars of that which is unjust and undeserved. If you find yourself in this situation, sisters, healing may be
it will require bunny mu a wase utumi nya ahoden na utumi kwahwehwe emwa free priesthood holders ho
set appropriate boundaries and perhaps seek some professional counseling.
Koso de biara ma wanti asie nyini wo Yesu Kristo ni nchretre ni mu.
You are a beloved daughter of heavenly parents. Trust your father's eternal
plan.
Continue daily to increase your understanding of the doctrine of Jesus Christ. Exercise faith each day to drink deeply from the Savior's well of the
Lord. Christ ni insio no
made available to each of us through ordinances and covenants, and allow the healing power of the Savior and his
na ma ayeresa a efri Yesu Kristo ni atonement ni mbra wa brabu mu etoso miensa ora ayeresa funo betumi a chretre achitre wo re yemu bra yerefa yao a eye owuo te bia so.
Young woman
Mishia ababa we bi aye friend Josie
suffers.
Josie wo adwene mu yare a ye friend no bipolar disorder
toward healing.
One me che se
as she shared it with me, and I quote,
"The worst of the
family and I have deemed floor days. It begins with a sensory overload, acute sensitivity, sound, touch, and light, the apex of mental anguish. There is one day in particular
that I was in the na eye na eye meyare na shasie no na me wo ya omupa na na mi ntumi mitumi hu se na me mame enso no hotete no wo ya o a na me fimu no.
But little did we know that despite the deepening darkness, we were just moments
of seeing
a mighty miracle.
Nyame wo enhyehye somayen.
My mom whispered over and over.
Me mame resirese toa toa so se. Meye biibia agye wo ya wo na efri wo ho.
Meanwhile, the darkness intensified. And when I was convinced I could take no more, just then something marvelous occurred.
Bra, mi jidi ese mi nto mi nko su biye no. Bibi nwanwa so siye.
Then with a strength beyond my
to me, oye nwanwa mro su bi befa mi nipedua no impo frimu. Mame ahuwaden de ka tre mi mame se.
I said, you don't have to.
Eni se woye she.
Already
have. Ifri se ubi aye dada.
From a dark abyss of debilitating mental illness, Josie summoned the strength to
Josie testify. Nanso nijidi wenyami
she was not healed
and
received the light of hope in a time
unya a rechitre any edida so can ya womre a na emuye dame
and refreshed daily.
Just it's wa na yaresa akwentu onu mu woji diemu wo irade wo ora ayaresa fonu mu na Josie ka se
she helps others along
miti esumu no
darkness feels unremitting. I rely on the memory of his tender mercies.
Eya me kai nyame nimu bro hu de cheche me re minya no ma midi adanse yesɛ eni sɛ wonko awoso arɛho adeso a efri bɔne eni sɛ woso yawo a afoforɔ nyeyɛ a entene deba eni sɛ wofa yawo a ɛyɛ deɛ owuo te bie mu no wo wonko ara.
If you will come unto me,
Ajen kwano stresse. Yen satra emran ho. Na watun in sa afreye se. Nyobeba ne hubiano. Obejino.
In fact.
Na o wa mwadiya obitu medi aje yen ifri ye bonimu. na waye dada with Jesus. Amen.
What a joy it is to be able to
say Yeshua ha in Shemu Bei, say Mebuno, man, and Mawa Soim. In Pansu, sir, Pim, be brain, Asia, a Riasi be brim, Ashesa, in Shemu. Nayemeni J, Nimra, in ya, say Beshemu, Bakuyemu, in Yumri. In Shemu, a 2006, October, no President Hinckley, ma. Asembi can say, your friend say, rise up, old man of God, mon sorry, mema wa sorry. O boy, mema wa sorry, koko se, mon sorry, namun tu mu humpong. Sa, se mi, ak fa mi timu, amra me dream ho dia wasa mene mu kane. Minu ya mamo yate, emre mo ayate ti wum. Emre yi mono, enye me sisino, enye ngunwa, ya ka che. Ya boy a kokwa che se yem boy a hum mod yam boy a hum accurate description and boy boy hum. In this chapter Moroni Mom on chapter it so 8 no and what you know or kaya se akon ekumkun krono any admo nkofo mu hu no krani boni wo kase no krani boni ni nyamieni beba or che se nkofo a Kokoti wo mini so omoshen tade aboden ni omo a omosre nyamesom no enyina beba yewiasim momon bisa asem bia eboya kra adwenyin se adenti na wo feres obefa Yesu Kristo din atoso sadie yi cheye se niema Atete koso we asim sisia. Konjeni Joseph Smith kan se, ena e trashu ono, oma ya fro oma omu hote numpo, ebe nya dada. Oma oma shapom numpo no, ebe nya dada. Oma oma shapom no, eye yen ema no, aye wa aso im sisia no. Yen pa ya bwe su numpo no, sisia no. A dada bit mi akanye. Minu ya ma no, minji indi se, Near my betum point, if he emre yuko. I will say a boab wire home, a train I saw a chair by a brabum. And yet, then say, Betty me at two and Sanka say, ah, you see, I dear mean to me yet. And so I pound for no him, Yampaba. Elder Gary Stevens can say, when Yanko Pon, I cheddy out the bat, a mom would say, Sam Rain say, your bet's not emra, a moody beam. Eh, yeah, net me. So I send me to Chimmy Red. President Russell, car, I feel criminal say, Atetia, a car, sorry, no, a bed also. And I'm signing here, ma, or move what in Tia, see, I was used to Christ on church, and oh, Betty near Marcy. Atetia, and ma, Bunra, or move Betty Major painting, Bonimo. Ehia ma wo ombetimi ehu adada wo niema bebre mu ehia ma ombetimi ashapam ediso ombetimi di akokodro ni odo ejina pinti ehia ma ombetimi nya akokodro ni ehu nte eni hu te sey maami eve sa sem yi maami hu se arete tre wo yemre mu ye ohu ekwan se wo se enije Bijidi se ye man ye wo ahode ni jidie a ebetimi atena sa ina etwa isu enye etwa to isu Mr. Sheridu aka se emra ye beyi sa tumia ewo asakrafo emanum no yakopon ahimen no besesa dako ewo se ye di ya pama ya faso ewo se ye ma ye sua Nyame sem yi ne nya adansi die wono nokrebu. Nema miensa wo ho a wo se ye kaka e bema ye dansi die a hyeden. E bema ye tene ma se. De edi kan no e wo se ye kan hu se onyame e obi ni ne doba Yesu Kristo wo bi bia finfin. E wo ye nkwaje mu. Yesu Kristo ye yaje nkwan. E wo se ye tia se ni esua na hoto ode to ho man ni ehu se ni ebe sakra de bia e wo si ehu Yesu Kristo to say yen fatu ho ba akwa wo ho ye betimi ayese ono o se e koso a chere ye busuafo ene e mo aye church o ma de nyankopon kwan a e ma ye nkwagen de di su mienu no o se e tia se se ehu hia ma asori a yate no biom no niam a ewuo mu no ehu hia o se nya adanse se komisioner Joseph Smith ye shedan e yi no nyankopon shedan o yi no so onti asori samrin ye hu se ono anso na te ema kuoyi se 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 ni ana eto onsa emra na Yesu Kristo ti asen de du su mi emsa e wo se ye te temple cheche na se temple e wo e ye bebi a ye jidie ni ye bibia e wo o si adwendwen ho ne ehu ne ate ase se ne ebetimi akan ayakoma baako baako ye beba beti ase se enam telephone church no onyankopon yi ne mabi e wo ya brabom ne ma ebe hian enam temple no si etimi nya tumi nyankopon din timi tena ye so na bofo nyina so ye mu medwen ho se ye so saa tumi yi mu ana me nuanom ɔmo ɔmo suampo ɛkan ho mpo betimi egyina pintin wo gyediem ayɛ biribi titiri wɔ ɔso ahemen nyankopɔn ahemen mu ɔm betimi esua ntwerɛsɛm no abɔ mpaeɛ daa bia akɔ asɔre akɔdi sacrament no nkwadaa ne mmabunu mmaa nyinaa betumi ayɛ family home evening me nua mmaa no wobɛtumi ayɛ deɛ odi kan akɔ no nkotodwe anim de bia abɔ mpaeɛ afrɛ ne busua sɛ mombɔ mpaeɛ bom momfato ho no betumi ahyira mo mmamaa ne mo mabusuafoɔ ne mo nuanom nyinaa mmabunu mmaa nyinaa a wɔasɔre ɛwɔ sɛ ɔmo ho ɔmo ho sɛ ɔmo ka nyankopɔn adwuma a ɛwɔ hɔ ma nkwagyeɛ no ho ɛnyɛ ɔmo a moti mu kɛkɛ ɛrehwɛ mokuta dwumadie bi wɔ asɔre mu a sɛ mobɛboa ɔmo a mokuta asɔfodie tumi no sɛ mokɔ so a ɛma mo adwuma masɔre dwuma no si pia mobɛtumi adwendwen nneɛma ho akyerɛ adeɛ akyerɛ mo ho mo ho mo ne mo mmɔmfɛfoɔ nyinaa bɛnyɛ nhyira mmaa nyinaa wɔ sɛ ɔmohu mo ho sɛ moka asɔfodie dwumadie no ho mmaa ɛwɔ asɔre nyinaa moyɛ akyerɛkyerɛfoɔ moyɛ efutufoɔ moyɛ maamenom moyɛ nuanom ɛwɔ ɔsoro ahemman adwuma yi mu ɛdu baabi a ɛwɔ se ɛhu ani ho a ɛwɔ hɔ a ɛbɛtumi ayɛ nkyɛn bia no me ho ɔbabaa bi wɔ mexico nɔɔte deɛ yɛka sɛ w'adwuma si pia nɔɔte aseɛ paa Mr. Maldonado no na ɔkyerɛ sunday school class na ɔwɔ nkwalaa nson ɔhyɛ aseɛ no basisia no ɔwɔ nkwalaa aduonu na ɛmu nwanwa sɛ ayɛ dɛ na ɔnya nkurɔfoɔ bebree ɛbaa no class ɔse na ɛnyɛ mi o nkwalaa no nyinaa boaeɛ ɔmo nyinaa hwehwɛ din a ɛwɔ ɔmo a ɔmo asɔre no ɛna ɔmo piepie kɔfrɛfrɛ ɔmo nyinaa baa ɔmo nya asubɔ ɛnam wei so Mr. Maldonado ka ɛte social media site bi a ne yɛfrɛ no I'm a child of God meyɛ nyame ba na ɔkyerɛkyerɛ ɔmo nneɛma na wotwe biara nneɛma a ɛhyɛ ɔmo den de biara na ɔtaa kyerɛ ɔmo ɛma ɔmo adwumadie a ɛbɛboa ɔmo ahyɛ ɔmo nkuran ɔka sɛ medɔm me nkwalaa no mentumi te saa tenken amerɛ ɔkaa saa asɛm yi kaa ɛkyɛɛ me no ne mfato ho no ɛkaeɛ sɛ ɛnam nnipa baako so no yɛbɛtumi ma nneɛma bebree sisi wɔ nyankopɔn adwumadie mu menim sɛ nyinaa wɔ obi a ɔfa nneɛma den mu ne atete ɔyɛ mmerɛ mu. Muntie nsɛm a yɛ leaders no ka kyɛ sisi a ne yɛnte Nyankopɔn kwan a ɛma yɛ anigye no. Wakaekaeɛ wɔ family proclamation no ne sɛ ɛwɔ sɛ yɛkyerɛ ne ɛboaboa yɛn ho na yɛtumi gyina kwan tene no so. Afi etwe mu no mekɔsra maame bi a wɔ nkɔla nketewa ɔyɛ no ho sɛ ɔbɛfa ɛkwan a ɛbɛtumi aboa ne ma efi atete ne nneɛmabɔne a ɛkɔ so wiasem sisia no na otwi bia na ɔfa adeɛ baako ɛkyerɛ nkɔla no ɛbɛhyɛ ɔmo den. When her children can ask questions and sema kwala no betimi ebuso ne nsem na wetimi afa so akyerɔ mo eniema o ye no fie abambo amane mano ewo asempanum e chim adwen se sesia na yeti bebi a edu bebi a yempese ye chere niema edu bebi a yen chere ye mabu ma no se obeye oba tan no ehun hia or to be seen as
stifling future choices. On the other hand, we may also
and also no edu bebi a yen tre because we don't want to send the message suku ko ho adisu if you say yen pese e ma ne yes e ehun hia sin aware ye pese e ti on fe yankopon edu bebi yen pese e kan se yankopon aware e wo se ye oba ne be me if say yen pese e ti ana se ye offending krofo amuye mema na ma understanding of the plan of salvation to be bold and straightforward. And pa wose nya kukudru e ba se ye tre ye ma na emebuno no asempa na e wo asoyi mu a if we don't se yan tre ye ma no sa asempa ne no kwaidie ya ewiase no ebetro mo obunsam kwan so medo nyamesemi Yesu Kristo asemi pa debiana ye menichie edase ne tumi ne achetra minya se Yankopon do baba media dance se Yankopon eshrine ye ma yeti atiti mre yimu oma ye tumi achede ne ahode enyinyina ehia nyina at the chain, Yesu Christo, bow burning beam. The bomb passing, ye be whom ye humpo tie, near to me I am my GDCP. Oh, Yesu Christo, demon, I may cast our same way. Amen.
Our beloved sisters, we express
our appreciation to you for being here with us. Ema kwaya no ani wo mu a omo abo adwumade yi nyina wo kwan ahodo so ya kasama fo a wo chatu no ye president dida F. Uchtdorf titine ni a otosu mi no e wo first presidency ni mu ada Uchtdorf kasachire nwiye kwa ne beto I know my redeemer lives sister Bonnie El Corden, our war primary general presidency, Munebe Bompai Chatu, President Uchtdorf.
Thank you for those, excuse me, for those
that was you.
Wonderful and inspiring messages.
What? And some power, I'm catching you. Beautiful. You don't want to say, well, you're fair, fair, my boy, am I?
Young sisters.
And my arms were all James.
I'm sure
you see the tears. I'm sure and so President Monson so osu and I'm said ne mayano so asene ne wodomo pa menyeman wodomo na na ya san pamso corona sa nyumi se chance no menyeman so my uncle for
how blessed we are
nyakopon shira pa se nyina se betima abeshimu osa enshimu mu ayo ekọ yase manu nyina mu. And said, Thomas S. Monson, your country phone, so I can't hear home. President Monson, your door, your duty to me. Now, in him, sir, also what the manners of what Yasuri Monson.
I love attending this wonderful session of General
Conference. I'm ready. I'm ready. General Conference, I think she will be answered. I'll be answered. Minya Manson, I mean, whom I
cannot help but think of the women. Abuame,
Amame, Majin, been fadjun, Jim, a man, so Abuame or my brother, Mother. Mimana, Mimami, one and the decay or obeje, obeba, sorry, Monson. The mayor, a friend of Harriet, so on and so, Namedora, and Rami Fins, be dee me hoon back on the snow. Harriet, no, so, Nemma, Manson, no, none of me, Nicola Wu, Nanson, or Bert Johnson, so, Minia Mana, Mimma, Mimma, Manana Man in the snow. When you answer Nipa, also I'm born with my brother, my brother, my brother. No crazy, what to say? We are our my brother, mo. What shall we do? Now I'm born with my Nipa. No me, I sorry, tiny 4 pounds. Meaning, sir, my brother, any fakra. So also one coming home. And so one by Monsieur, I'm Brazilian, sir. Miss me too many shame when you answer me, who say? Sanima a mining in answer was sorry in a monosono, warmo. Mahoma Rahordin, Munum dear, Mussusum dear, Munyansa dear, and answer more Nippons or more G. dear Pansono. Mepersem, Minim said, Mumumbu Honsa Monion to Miss Moya Ma Woji Demo. And as a monger said, Muntiminia and Sasha and the other Pawny Pay Bianso Brabomo. And Ponso, the Bianso one young one castle on say, we are. About what you demon. And I see one so more inch, and I never be brain, so must be brain. And then so, may some of them catch a monster more. It's true, dear, and that's what you did. And say, as we answer, I saw me can make a fetch a yin in our home. But some make us a fetch you, dear home. I dear GDA, yeah. I dear GDA bitch me, I and I say, ain't you mean, yeah. But some make us a fetch, I dear, I dear, bitch me, I have been here to me. And I'm GDS to be near to me where you're bravo.
Faith is a strong conviction about GDA, we believe. Any
idea to your Kuma Mopa, say, I know correct. Nancy, dear Tia Kuma, I'm GDS, a boy and so may I dear not yen to me, say any GDA yen to me. GDN said, a boy may ya, I did to me say, I dear Pabby, so I did go home and simple, you've been with one.
And
so, no, all the more won't only the insurrection saying question because I send power. And so, we say, I didn't announce with me, I dear be out to moon, so we knew who are. One so, yeah, what you say, I send power, I surrender your son, yeah, I dear, and yet, yes, some crowd. Now, so, when you say, your congregation beats me, who and can't your name, who your congregation beats me, at a Namely and Sankwan, so young Kwame brings a mental, a bit tea at TSM. and yes, Yasun Unkuranson. The instrument is Nanabian Nenan, so and Anto Quemson. Not what is that, and Nomanso Ertonium Bibrian, and so on. And so I'll catch it and say, let you say, and Nomanso Ertonium, what did you alter and you alter? No, Busan and Bibrian, so and Nenan is not one, so Nasunians no one tear on ten and Nomanso. Finally, the grand man. And then another so boom continue can say me sorry you me tin yeah same brain so sir I about one so if I didn't start to in the anymore I can say nana tie ye pao lessons in this story from yeah this year be a was answer me more am I one more GD any dear only GD and so no. Just because we can't hear. Essence, so when you mean TBB, Nancy said, Nancy BB anymore. Two people can listen. And if I bring so bit me at ye and some parents will be cancer from Concrum Bibians, you know. Now, move back on so better on Concrum Wakumum, not back on the accounts that want to be Bianso. Now, efforts on our loved ones. BB, I say, Beboa, on my dawn, Sabaya, or Betty, Hong Kong, Hong Kong, Brabham. Efa as near efe e wasa Christo asempenu so a catch on say se catch on say montie ye pa so ana say we no anya dia ebebo am pa o emponu so a futi fam pa e beti yama futi sama beti yama on say se pese ejidi enyine a ebe hia se be fa kwa foforo mi so atie nyakopon asem Apostle Paul, so I catch and say, and here's a betty at Yamiasum and free and I'm free as soon upon. I said, and if it be a hunkuran and canon honours, not one tea home as an essence, home was an infringing coupon as someone. No, just say, and quas asem. One tears here, and I say, and I'm home conchrom once no bit me at Tinian coupon as I must say. Or perhaps we should consider the word. And say, here's a bit here as some. But nipa be a friend of son as she perees, I can't say. One sees clearly only with a heart. When I'm a kuma won't want to beat me, who near him be a pound so. BBH, you know, I am here, so we need to me. Tis a diamond war out, not him, you know. And people who are so, and maybe once I had them pass even at GD or a VSMO at Timon. Then so he has about more than I said, Ebenyini. Essence, two me a free GDMs no, eh, dear, bet me best you bet him, pinting him. Concord, say, and I'm GDM sooner, Yakupon Bow, we are say. Now, or chair popomon so, Honor, so. Rivers and mountains. Now, or bow, botine two, hawker, baby, for him. And put on so. A business would say, say, if faith is so powerful, say, two me a demo power, GDMO, can I receive an answer? And I mean, so Yakupon, you mean piano. Mempersen Yakup be pie popon moao. And I so obey you botana cotton before from my men. I just need my dear me here and say Yakupon be mamma Yarissa. And I say, me mammy and so are all my beans or don't born in Bachon. And I say, or de or ye there and who have a pile so a de babaminim. But to many. Why can my faith? I didn't tell me Gideon, so near intimate yet said you may insinu. Faith is powerful. Gideon, to me, what Gideon? In Pembe Brain, so no. Ednam, Yanam Gideon, so young, Yankopon Yang, or my son or brother. So, if someone who says, so what Gideon painting crowns, what? Yeah, never me any more. Gideon ain't to me any. Did the canon, so no. It cannot. Gideon, another person's agency. Yankup, Gideon, so intimate, my own, and ye, or being so, ne boyfriend, daughter, would return to the fold. And payments, or baby in the washroom, so no bomb pie, said, the baba, be an uncle, answer, and so, or royal and name a bonnie, so now a bomb pie, so baba. I saw him, moon to be a monosom. And so, and I had a pound, so, and maybe answer, or Betty, and some public brief, or no more not. Or born by a man and ma, na and never ambitious sound a brabble obey any papa. Then chest of banner or mon pie be brew, or mon pie be brew pans, and so a handsome obey, say a higher cry, say ye jostle, say a shinner cry, say yen ni na seven swap. Won't you make a say me and Yacopon, ain't you know? May perse moye dear, may perse me, yes, won't perse be a mini machia and I'll scrow. Sir, on Yacopon, so on moyen say Nina Simon soa. On mo being so my own tea near the council. Ned Yacoban said, over to the suffering, over boy, over more dear, or nabby bruso, sir, be ya, you bidding us, so. Now, so on moyen de bia, so. Sebeya, you be dinner so. A sense says, well, yes, I didn't swear. A bed gin and shisha power or the other one a man's ugu. You toss me in and say, I didn't so, did you ain't me and you say, you ain't me and fight your name and answer the appenance and win your coupon so. You ain't me, Mompire. Say bonpire de bian soa and also intimacy se said on yakopon adwen emfri ni opese obeya maye no ho and as I say bonpire be brain so say you on so you must raden kon any emfri san so him so wa mumien kanse na pons na owo bibi na brabo mu on bonpire be brain so yakopon be ye free na brabo mu na enso no na we no nyedi yakopon pe awie no so pa be hunu se adia na haran so na e be ye nhirama and Shaman, and Snow or Daniel Coponse, send your coin on Namsu Dean and Pire Boan on the Sunno. No, the Ponson is not. A dear, tear, here, Judino, and Tessa Bessis and Yanko Point Junior. But to empower Nanso, Judian Sunno, Eberboan said, Sebastian, then Sebaya, ye pay the Yanko Pon Pese, ye bay ya, who then Sebay the Yanko Bay. Judian Sebay Yanko Pons as a matumo. Ne bagina sumu e bagia tum se yakopo betime hu nie so a yenso yeni entime hu na onim nie so a yenim and maybe on so a e hia se beti de yakopo o ka chere nso no emra na me ye pilot na se na me da dadian me kan da genu man nso me be hu se e hia se me de manage beto instruments and I said, Yemen, so I bought my mini yet, Daddy and Numano. I can't the gentleman, so no. Nay, he has a metier near air traffic control, so all catcher, man, so no. As I said, honest now, or name near Kosovo. No, whom you mean to me, whom. Now, so maybe you answer, Magina Tumon. As I said, now, so only power beats me whom you mean to me, whom. I had to trust and act. Nay, he has a. Me beje de o kana a chemeno so atumo se me yame so me chimi akọ ne be bia so ehia se me kọ no so jiji ne se yebete nyakopon nya sam so atgumo nanso ehia se yebeje atumo se nyakopon odo ye pa ehia se yebe jiji ne se nyakopon odo wa man no so e ye do ewie pe ye na be bia o yenyi anso e ya de bia o ye ehia se be boye. Yes, and maybe once so only empire no so and so I had here in as a bad boy and we are bravo see was said the so say and near cross so a bravo no as a crown so you be hunu say emponence no everything will make sense if you in awareness no be bia so e be bia so na near cross we are bravo nyina so e yade a e bad boy on mo a Odonyakopon Niako near 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 cross the annual brabo nyako bitch mamma ye best son Nyako be empire knows confident na only we will be content with the answer about Jesus boys a bomb pines he has a budget to me Nyako be shading the bin one said and then a home bromo any old nido monsono and all the free yejos ronsono at the home, I ain't a couple men, you know. And good Sam Renson. We walk, yes, Mummy and Auntie or GDBI, you woman, so always to increase. See, a coin be announced to which mamma GDA and Unison. We are so near, dear, I am a pound so impatient and committed. One more only a home brassian, so may find faith to be honest, and I won't me any GDA.
easily discouraged or distracted. One swa won't mean si painting or nyakupon and church remons no. Maybe in sobe or din so be nyidi. Gidi ba one more hobre a homo bro near hobre se. One more cross wouldn't painting the beanson. Gidi ma one more or ye a dear babomonia with gidi and son. Way in the cranes no. Ye be TF or car in a sanfatum who as a pack and call him, you know, a mission in Munus. Why now, or call baby or call mission baby. No, so would have been understandable. Now, my Jen said, you bet yes, yes, no, no, Jen said, now I am so intimate money, Pabby Bro. But these two missionaries, Nancy, sir, I'm renting Munus, no GDA, and they were committed. And put an instant on that. Ojina pintin se obaye nyakopon adwuma na owo ensisu yen se se import so bi entie ne yoka no so a enye ti se enye se once wanye bi di obetima enyine am so no nanso da ba ku bi no so no wati wa koma mo se onko sa apartment bi ho so se ne mo ho mfo nyine mo so na ofiti asie ne wo first floor no. No more punyinemo, no one can't yakupon sim, and she on my obey ye as empire and yakupon yabas as you be on soon. Obia no nippabia, any first floor or so, and ye near what can I so. Obey to Mac, I say, oh, yen ye were how, nayan call down for Frobinson, and that's a parchment for Frobinson. And so, sas and patra nippam unions no. No, did ye announce of a so yen yakupon juma, ain't ye? Or Bob Pruner was second floor in the house, no. And Pono Obianti in your council, and so are called third floor, no. Obianti in the council, the Wasam, so are called fourth floor, no. Obianti in your council. Then so we didn't see about Pruner, a chat to a crown, no, so our fourth floor, no. That's a Saprono boy. Now, Baraki to a miss who catches a Monchain. One chance I may on any, I'm not on any mammy good in common. So, then I'm a media and fear dear science here, not Nicolas who a woo. And she was in no mood. Now, some ran into the not on per se or name Mormon as in performance in common crown, so no, and to catch the banner say uncle catch as in performance say uncle. And send the banner so a boy a cousin, Mr. Old Mammy. I'm ranting incident. I'm ranting a pile. Who you fair?
And it would only take a few minutes.
Nancy wins to enter crowd.
So reluctantly.
And see, ma'am, and see, what you not to mo? No, or my as a performance to bear mo. And so, my Mormon, or my woman is one crying. Now, I have a book of Mormon woman and so. After they left, the mother. I'm not a we and so a coy and so. My minister is actually an adjunct of a kind kakra who was angry with him. And so, kind woman in you now. After this wonderful. And Chakra, no sooner, Sabus, you know, so no, your boy was you. It was a sorry moon. The man, Sabus, you know, so a call, a sorry, no sooner. A young deacon noticed. A brand team is no one's asking, so no, or be who say, I'm a architrans, none of whom have a power into a catch and say, oh, as in Papua is in the way of Juma Pow.
Well, young. Deacon's name
was Dida Uchtov. Sir, Brantian, so, aye, me, Dida Uchtov. Now, about one and so, or catch any mammy, sir, or my sir, missionaries, no, Emma, did if you know, the demons, no, they are friend of Harriet. One and what, any baby, Oshia Harriet, and so, what don't know? She has blessed the lives. Washia, Nipa, Nipa, Bibria, ah, and Washia, and I'm young, and I'm Yakuba Sampan, Miss. Harriet in the Kremlin, you know. What don't yet to send me via? It was a via. It was my brother. How often? And pain be brain, so I. My boy, empire. Number then, you could point it. If I saw missionary, you know, so I. How often? Or core, so I can't say something. I am just one year, you might answer. So one, well, as I said, of course, from first floor, so could do fourth floor, and so no, but Bob Puno chat to a Quran and so on. Search for enduring faith. I'm right, see, I should share the Benya GD to a painting once what and Pembe, and so say, yeah, did you remember? Yeah, dear Homebeck and Yakupon, whom what? ehia sɛ me kan sɛ Nyakopɔ ahyɛ bɔ sɛ momɔ pro no na mebue ama mo sɛ yebe ye pɛsɛ bɛyɛ adwuma no so ehia sɛ yebegya adwuma no sɛ yɛkɔ yɛ adwuma kakra no sɛ obia ntie ne yɛbɛka no so ehia sɛ yɛbɛkɔ sɛneɛ saa asɛmpa kɔ no kɔ ɛpono twatoɔ no wɔ fɔfɔ no so ɛsiane sɛ Nyankopɔn ɛhyira wɔnom a ɔgyina pintin da biara sɛ wɔbɛhwehwɛ no no ɛsiane sɛ Nyankopɔn hyira no sɛ na mpɛn pii wɔ nso a ɛna ɛni ɛpono adi kan akyi no sɛ me nnwama no so no mama rein ha mo monkɔ yidie mu pa ara na monante wɔ tenene mu mehyɛ mmɔbɔ sɛ sɛ wonyɛ nea mekan nso a a wobɛtumi ayɛ akɔsi awie no nso a Nyankopɔn nso bɛdi wo mpaa ano wobɛyi ano wobɛnya gyidie na dabi bɛba nso a Nyankopɔn kanea nso bɛka wo ho na kanea nso bɛhyɛn paa kɔsi mmerɛ a wo nso wobɛwie pɛyɛ me nua ma no ma medɔm wɔ Kristo mu Nyankopɔn te ase wɔ nokorɛ wɔdɔm paa wonim wɔ wɔte wo ase wonim mpaebɔ a wobɔ wakoma mu a obia nso nim no nso no Nyankopɔn nso deɛ ɔntwa wo nka baabi ɔka wo ho da bia nso medi mu adanseɛ sɛ me nso a meyɛ dumienu kuo kan sɛ medi mu adan sɛ wo nso wobɛte wɔ w'adwene mu ne wakoma mu sɛ nokorɛ a ne kan nso no wobɛte wakoma mu tia so gidie mu menyankofoɔ ne menyama anom so no na nyankopɔn a ɔwɔ soro nso no ɔbɛhyɛ wo den wɔ mpempempem mu na ɔbɛhyira wo sɛnea wahyɛ bɔ sɛ ɔbɛhyira wo nso no mede me gyidie ɛto ma mo ho na mede mu adanseɛ sɛ wei yɛ nyankopɔn adwuma wɔ yesu kristo din kronkron mu yɛagye nkwa kristo ho Yes, Christ, dear Montino. Amen.
Our dear Heavenly Father,
we express our gratitude this women's conference. We are grateful for the messages that have been given. Father, we are so grateful and delighted to be here as women. Say it to me in your quiet shame. Say, Emba, if I ye free, we are sick, baby. Yedawase, Kese, Ma, ye prophet Thomas S. Monson. Ne counselors are on Monday Nessum.
We sustain them.
Ye domo. Na ye genomichi, ne ya common in an.
We treasure
ye dasi.
Our covenants.
Mawa sempano.
As we go forward.
E japa ye bom paye se.
That we might.
E bra ye reko ye fee fee.
We might put them in our hearts.
Say, Akuma, Beji, and Sema, it's ye in your brain.
Be motivated to.
Na ye bet me ya in Kenya, who are ye here? Na ye dee dee, sa, and semiso.
We are very grateful for our sake.
Eja, ye dawase.
Ma,
yes, Christo. Ne re dambono. Ewo, ni demunzi. Amen.
Amen.